It's a melee boy, them bad boy, they call me the game changer, baby. 2K, what's up? The Dino D-Way.
Ebu song ya karibu, ebu mpenzi wangu. Unaipata mbasamu, ninapo kutanzama we. Ona, najona mchanga tena, napo ona sura yako. Wanavyo tutanzama ndo jiwe sababu yangu mimi ya kutambasamu kwamba
niwe oh kipenzi changu niwe oh kipenzi changu
nibusu wale waone nishike twende kule niringe na wewe milele ah milele ah wajue na kupenda sana nataka ukamwone mama tusije pata lana
baby na kupenda sana
oh penzi linda penzi letu ujue kuna umbwa mwitu twende ukapaone kwetu ah 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 baby, oh baby, baby, leni kio changu mimi, ushani maliza mimi, ah ah ah, baby,
nibusu wale waone, nishike twende kule, niringe na wewe, milele ah, milele ah, wajue na kupenda sana, nataka ukamwone mama. Tusije pata lana
baby na kupenda sana
oh baby baby leni kio changu mimi ushani maliza mimi na pamoja tuwe pamoja kwamba ni mimi na wewe 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 oh na wewe oh na wewe oh kipenzi changu mimi na wewe mimi na wewe mimi na wewe mi na we, oh, mi na we, oh, na we, oh, na we, oh, kipenzi changu. Najua wako wengi awamini, kwamba mi na we milele, baby in, natako nipende mimi, furaha yangu kuwa na wewe, ukiwa wangu milele, Unipende usinitende, unishike nikushike, tuwe pamoja milele. Baby,
na ujue ndo zawadi yangu, za kulinda kama ya mpenzi, za kulinda zaidi ya adhabu, basi tabu silete. Songe ya karibu na mi baby, pete nayo nikuvishe, za kupenda kwa hali zote, minawe. Maisha
mi na wewe 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 oh na wewe oh na wewe oh kipenzi changu mi na wewe 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 oh na wewe oh na wewe oh kipenzi changu
ni wewe.